Writer.
Me and Mark. Demo. Ooh, baby. Mon amour. Hakuna mwingine wakumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine wakumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe. Hani, ni shushe maba. Ni gege, ni gege. Ni kwako tabani. Hey, mi amor. Nikuite jina gani baby? Honey, boo. Jina gani mahabuba lazizi. Monamo. Oh, monamo.
Kimamba on the beat.
Hey, hey, yeah. Baby, hey. Moyo nivonika never seen before. Unavyonipa never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tuwote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, umwavuli.
Ni bebe, ni bebe. Shushimaba. Ni gege, ni gege. Mi kwako tabani.
Mi ama.
Nikuite jina gani baby? Ha.
Call, I don't call you 10 times. Yeah, I love you. Even
your face. Calm down, I don't feel good and I see my baby crying. And I got love for you, believe me, I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, hey, hey. Nikilala no masimu usisogele. Unachezea moto. Kuna message zao na video zao. Moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma take nitembe. Nikila chocho. Wisho uje nifuma kwao. Nikifanya nao. Gesti gombola moto.
Kukus
kara. Baby, twende wote popote na wei. Ishike mkono situwe sote. Winde mboni yangu. Chongo nalita kingeza. Rubani wangu. Nipeleke mpera.
Girl, you better than them. Ivo ni kusabila, kunikamata. tulive nana mama ni kama kapa changu chako mikasa sukasa girl you're better than them. I see you baby, I feel you baby, I see you baby, even if you're not around. I see you baby, mateka mihoi. I can't breathe. Unavozungusha body, I can't breathe. Mzuri kama mdoli, I can't breathe. Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around baby, let me know. Baby take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me.
Umependa maka yule odi mapenzi.
Miss B
hainanga odi unakuta umependa
maka unajiza
ataka simple boy kanaka simple girl sehemu flani.
Ataka simple guy kanaka simple boy sehemu flani.
Mapenzi echakui kabila maineo mama. Unatoka roga ama unatoka runa mama.
Don't you worry. Atakupa mwenyezi.
Usi upate, don't you worry. Atakupa mwenyezi. Unaweza fall in love na anyone. And I mean anyone. Unaweza fall in love na anyone. And I mean anyone.
Mtoto wa madhara ya
fall in love.
Ame fall in love. Yo boy kasana me
ame fall in love.
Kame fall in love.
Come fall in love, come fall in love, come fall in love.
Nime fall in love, na nime pendaga. Baby oh, nime fall in love, na nime penda. Oh baby oh.
Unaniweza weza.
hataweza kutokea. Mana mambo yako moto, moto, moto. Mdo bitu shetani mwingine. Maneno ya watu nisha zoea, I don't care. Kila kukicha choko, 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 choko. Unavyo nipara tuna nene pa mie. Penzi lako na kinga na ringa na bembea. Kinachokufa usisite nambie. Kwako niko radhi, hata zege ni bebe machinga ni nadishe. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali bebe, baridi inachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo daktari darling, nikitaka kupona.
Kalishwe nyumbani ya toka. Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi liyokupa itaniuma. Kwa mamsaliti wewe kwa tamaza mda mfupi. Pizibari melitosa. Kawekeza mda mingi kumbebure na jichosha. Kwete wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado nalimpuza. Jera natamani ukome nipe likizo mwenzio. Jera subiri lipone bado nalimpuza. Jera natamani ukome nipe likizo mwenzio.
Mwingine anajiuliza au pengine ama penzi na wenyewe
sicheze cheze
ama pengine mimi ndo sina bahati
mapenzi
au pengine tu wangu ndo jazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapungua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kwa tamaza mda mfupi, nizibari umelitosa. Kawekeza mda mingi, kumbebure na jichosha. Kwete wewe, tulojenga kwa juhudi, umebomoa. Zile ndoto na mipango, ya kufunga ndoa. Jera, subiri lipone, bado nalimpuza. Jera, natamani ukome, nipelikizo mwenzio.
Mubana, sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana. Kina safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia. Matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki. Nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha. Oh, oh. Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, that you are my beautiful thing. Kupenzi lako mimi nimeloa, na kukunda my baby. yeah.
Forever my baby, ah. Tofauti zetu tuziweke kando. Ukinywa chanja daddy, ah. Baby, yo, yo. Milima na mabonde, ah.
Nimepanda nikachuka, bado minarudi
kwako, ah. Minarudi kwako, baby.
Jamani kupendwa,
kupendwa na wewe sheri, kupendwa.
Jamani kupendwa raha, kupendwa na wewe ali, kupendwa raha.
DJ Naita,
kama hujapenda hujapendwa, kama hujaumizwa hujatendwa. Mapenzi sio bidhaa dukani kanunue, anayetoa ndo anayepawa. Yeah. Penzi lako ni moto, nobody can love me better, I need your love. Oh, oh, oh. Penzi lako ni moto, nobody can love me better, I need your love.
Kila soja mila, tumeshibana.
Iko sambamba na urembo wa sura yako, makusudia midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Wambea wengi sana na wamejaa fitina. So let me say K-I-S-S, just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama. K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Chepu sura mama, nimekanda kwako. Najutia walosepa kwako. Na mindo gangsta mama, nina namba yako. When I saw you, baby love, yes I knew I was for you.
Want to see you smiling, girl, can't you see?
baby. Inagal toto mama shiri. Halung inale mama o. Kui chenge nyu kongo chunya. Kui chenge nyu kongo chunya o. Mashiri, biritengi mama mama, maybe biritengi mama mama, manaka kanu niki, kinuka kanu singi, manaka kanu niki, kinuka kanu singi.
Benya tika ocha, binge na juai. Joni kupera hakuwa yoni pejoto. Si kwenye migori ebu nileze ni mbali. Osip na mainda dekiko tero mahali. Teramos mama roe angusha idaka. Teramos mama you know what you mean to me.
Anadwe na mi insurance. Hera mabungi kikombo. Hera ni unge wasi wasi. Hera maungi mikosi mama. Ninye na dua ipala. Usie pa Riki kwena chunya wendo yeah.
Mashari biritengi mana mama. My baby kupenda mana mama.
Sudi viri kona mama.
Yambo
Nivire kona
mama. Yambo Yambo mama.
www.djlighter.co.ke.
Now hear this.
Nifumilie mama tarudi home. Mwenzako nazisaka tu njoo.
You are the only one. The only one for me.
Alexis on the beat.
Umejaliwa roho ya upole. Oh mama. Nachokuomba mi uniridhie. Oh mama. Japo maisha sege nemnege. Twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole. We gandama. Basi chonde chonde aishore. Hata nikikosa usiondoke. Nakupenda leo mbaka shoke. Na tukidondoka mola tuokote. Uniombe, uniombe yeah. Nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa wote
hey. Nivumilie mama niombe. Wangu toka zama wapeke.
You are the only one. The only one for me.
Oh mama.
Vibajia utafurahia. Najua umenimisi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike tamu.
Ola waridi, dawa ya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi, wendo tunda mindo sidi. Mina kupenda sana, tusiachane mana.
Nifumilie mama, tarudi home. Kona zisaka tu
you
enjoy.
You are the only one,
the only one for me. Oh mama,
oh oh oh, oh mama,
oh oh oh, oh. You are the only one, the only one for me.
Oh mama,
oh oh oh, oh oh oh, oh. You are the only one, the only one for me.
Mama,
hii dunia kumbe tamu. Kuwa wapi kwinto wanadamu. Yani dunia kumbe tamu. Hivi nilikuwa wapi unanipatia mwana. Nilishangalia sana na kujikatia tamu. Ola nalene unavyo nipatia mama najifia. Ama umepania. Oh la la le. A baby you are my angel. Mwenye raha za mwanzio. Oh my gosh, let me sing for you. Let me sing for you.
DJ Lighter.
Sema na kupenda. Mwambie umepona. Alo kutesa moyo kusumbua. Maumivu ya mikuenda. Weni zawadi ilopewa. Macho ni pepese wapi mikipofu poko sioni. Penzi limetaradadi. Na pepewa. Harufu ya marashi rashi nikita Vyato vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga. Weubani fukizia pambetu. Ukizungushia shanga. Inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga. Asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one. You're my number.
Me down.
kunengua kwa ngwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na fenda, mambo ya kujizimua na varu. Nifunge upande kanga, papu juma we kwa ruha kwa kwaru.
Oh baby, oh man.
Shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu ya kujivunia yeye. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tokinukia, ukinigusa ndo nazimia yeye. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe wa shangae, mwenye uchungu wa kazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae, minawe. Unagula pia, wala unafito, chuchu za kunitoa majicho, hata uvae gunia, bado uko simple unapendeza. Shepu sinia, kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko, kifungua koki, ya nini mafuriko, meniweza. Oh my baby, te amo. Te amo. Oh my baby, te amo. Te amo. Utamu asali najilamba lamba tu, na kupoteza misizani. Twende Zanzibari kwenye marasha karafu, tukale na pweza forothani. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe wa shangae, kwenye uchungu wa kazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae minawe. Oh my baby, te amo. Te amo. Oh my baby, te amo. Te amo.
Hey, DJ Lighter.
Come on, take your hand on me. Sama kumajini. Nami Mungu kanipa pa kuka kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati, naye nipa sijawahi ona. Ndani juu kifo cha mende chali, party to party, Monday to Monday. Ndani juu party to party, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Hakika mwingine sioni. Elewa wewe,
mbingu akaumba mbara mwezi kaumba nafsi akaumba wivu akaumba na mapenzi na kukwacha sisani siwezi jaribu mana penzi kwa mzani umenizidi mahvivu shika vima usukani tuende taratibu baada ya tuta baby kole za gia eni tam tam kama beat na kuita sweetie arote rote fundi kwenye kuchi kuchi shepo vipi kama lote vite cheni shadiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa siti wendo derema so kukwacho
Kapisa siwezi
DJ Lida Pondia
Hadithi kunja hadithi njo Utsamu kolea Mweze nukupa niko kwa roo Ime ninokea Visha nshuda kole hiyo Unalo ambea Mtaja kugwa makwa shako Kwa kutu unge yeah Tena mikuwa kenuda kitari Na mpatiba halali Kwa naitaga sukari Alamba ham Na jena nifunga nkasali Nikamuomba jalali Tuepushe madohari Ya wanadam We mtamtam kama pipi Na kuta switi arote rote Fundi kwenye kwichi kwichi Shepo vipi kama lote Vite cheni shadiliti Sitaki chiti Watoke toke Kwenye moyo nimekupa siti Wendo derema So kukwacha moko
Kazaje Kazaje Kazaje
Mwiza kuhu Kukwacha sio
My love, you're my number one. Index 001.
Nilisha wakabithi moyo wangu Wakanyacha na maumivu Kidonda ukakiponya, baby Usije kiuka mashaza Amoyo wangu uko kwa rua Aweni waifu matelio So mchepuko wa dharura Baby Haluwa ya uwe Asinipia michezo ya Mombasa Makwini wange, sheli nana Baby you're the one for me Baby you're more one on one Baby you're the one
Nile kupea kura za ropa yangu My love You're my number one Index 001
Achani kupi kura za ropa
bado single, amo shawaiwa. Mwendo na mitindo kama Rosy Huntington. Shafuni hizo dimples hazijaniacha salama. Mama, ulivyo simple, haujapaka ta mascara.
Nasema kivesi anata pimpo, ndefu yake shingo juno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chimko.
Cause you're beautiful, mama. Minongo tujua ane bere tuona ane uwena tufa ane uwena tupenda ane.
I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I guess I'm in love now. I'm in love with you.
I guess I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I guess I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Vicky Bandit.
Kupana, kupana, kupana.